he rā tino whakamiharo mō tātou o e ora nei, ngā uri o rātou mā. Ehara I te mea kia hokia ki ngā take, ki ngā raru, ki ngā māharahara, ki ngā naue, ki ngā tau tohe tohe, ki ngā tau patu patu. Ka pērā, ka tahirau, waru te kautau, nō nei mātou o tira tātou e noho tāre renoa. Nō reira ko te whakaaro ia, kia noho I te whāriki kotahi, kia whiriwhiri pēhea tātou e whai oranga. Maroto I te whenua e mea nei te kōrero hokia ki o maunga. Kia pūre e ngā hau o tāpiri mātea. Tai rawa ki ngā oha ohanga, whai pūtea nei, ngā tarahiti Māori, o ngā whenua, o ngā wai, ngā moana, whakamahia. He rawa ena, he rawa, rawa nui nei, e noho tūmatakuru noa. Nō reira, I a mātou, ko tōku reanga e te hunga rangatahi, e kia nei te kōrero ka pū te ruha ka hao te rangatahi. Nō reira, tēnā tātou, me hao nei. I runga I te tika te pono, me te rangi Māori, kamutu, I te maumaharatanga o rātou mā, I whakapono ki tēnā tiriti, kamutu ki te kore ko te Pākehā, ko tangata wīwī, ko te Tiamana, ko te Pāniora rānei. Nō reira meha, I whakaro a tātou tūpuna, ai, me pēnei. I te mea, e hei oranga, mō mātou ngā uri whakahiki.
He mahanga whakaori e hoki ngā maharatanga ki te wai tamariki koe i tūpaki koe i roti ngā manawa o horeke nei, i haere ki te kohi karuhu. Me kororo koe ngā maharatanga ki te wai tūpaki koe ki kone?
I tōku tupuranga I kone, he tino miharo, he tino noho tuawhenua nei, noho Māori nei. Koeira, pea, te paenga mō mātou te Māori kia noho whenua nei, noho āuta nei, ātai nei, ki runga mātou whenua ake, atu I te noho taone nei. Paenga Māori ki ngā taone, engari ki au nei ngā Māori e noho utāna, noho taiana, noho puihi nei, he nui ngā pūkenga, he nui, he mōheo pēhea I te ora, e putana ki te moana he kohi. He ahu whenua, he mahi māra, he kūmara, e kore te tangata, tēnā momo tangata e mate I te hiakai, I te ngoi kore rānei, I te mea rawa he maki tānara ki konei, tā te hau atu I tēnā whare hoko kai, I tēnei hunga, me tuku I te kūpenga, kamutu, me parauhia te māra, kia pai ai te tupu o ngā hua. Koeira te momo ao I tupu nei au. Ka mutu I taku kaumātuatanga haere, ka tirohia ki ngā āhuatanga o te ao hurihuri nei, e noho nei tātou, pēnei te āhuatanga o te hangarau, ngā ohanga, ngā pākehi, pēnei mai, mā konāpe e whai oranga ke atu, he oi anora e mea nei te kōrero tamaiti akona I te kāinga tūnga ki te marae tauana.
Tēnā koe, maharana hau ki te wā, he wānei tēnei pai mo te hikarati.
Ai, teika. Kia kau e me atu ki ngā āpiha o te hi moana, e rangi he tino kai wena o kia mātou ko te karati. E mea nei te kōrero he tāmure iti nei. Nō reira, he tino kai tēnā ko te karuhu tētahi, te pātiki, te kanai. Koeira te tino ngā kai o tēnei I te mea ke e noho ki tua whenua mātou mangungu nei, ko ngā pari mānawa, ngā karuhu wetahi tio, kia puta rāno ki te wahapu, ki reira, ko ngā kina, ko ngā pāua, ki te tai marangai rānei. Nō reira, koeina ngā momo rawa o tēnei wāhi, hei oranga mo te tinana, te wairo me te hiningaro.
Tēnā koe e koro, me te koro motika, e pāna ki ngā kōrero me tō hihia ki tukake kōrero ki ngā mokupuna hakarongo mai ana I tēnei wāhanga.
Tēnā koutou, hokia ki o maunga, kamutu tirohia ki a koe anō, e ahana koe, he aha orawa, he aha ōpūkenga, e tāe ai te whai hei oranga mou, kamutu mā tērā oranga tonutanga, kā hua riporipo nei ki ngā tangata kei o tahataha, kei mua, kei muri, kei runga, kei raro. Ki te kore te tangata e ora pehe ai e ora te kaupapa. Ka mutu tōna whānei, tōna hapū, tōna iwinu, tonu. Nō reira, timbanta ake pea ki tō ake tino ranga tiratanga, tō ake oranga, hei oranga mō, a mahi nei, a wairua nei, a ahatira nei, a kia wātea, a kia mahia te aro ki mua, te angapaka mua, me te pai tawhiti, whaia kia tata, a te pai tata, whakamaua kia tina, kia koe noho anō, a me puta atu. Ki te whainga whainga, kia tata mai, I koe noho noa me te whakaro, me te pōhehe ka tai noa mai. Kia koe, me puta, puta, hikoi ngā hikoi, mahi ako ngā mahi.